tabasamu ndani yangu nafuu. Mashallah, ubavu wangu ndo huu. Sometimes na lose my mind. Napuku kose mama. Binadamu siyo robot. Hukosea na kuomba sama. Time ni kuone uko fine, spendi hata siku ni kulize, mtoto ni kumize. We dada, you know I love you, I don't want to lose you. Wendo tunalangu, I will die for you. Sometimes na lose my mind. Napoku kose mama. Binadamu siyo robot. Hukosea na kuomba sama.
Bariki baba.
Ne me laisse pas baby, je t'aime pour toujours. Ne me laisse pas bébé, ne me laisse pas bébé, je t'aime pour toujours.